waliyo mukazi wetenu nino mukazi mula mwange anjagala ngate nange mwagala alino mukwano mutasimuka alino mutimo mwazabu ono nafuna kirabo okuberi mukama katonda ebizibu byange bineyoleka ye mulwanyi wanga sokerwako ono nafuna kaliba ate tawangulwa ntalinga wawagizi mamupira timu wenafuwa bajivuma afukamira ku mavivige omukazi nasabira
oyo mukazi ki
bamuyita mama
hey.
Omukazi bamuyita mama
oyo mukazi ki
bamuyita mama nze yansabira ne mpangula
oyo mukazi ki
esala ya mama wange nze yansobera teremererwa
mukazi ki
ubirwa ngamba tusabe nze nfuna obuwanguzi yakumira emyezi omwenda nebizibu byekikazi byonna anjagala nnyo unconditional waliwo lwebinsobera ne mukubira kasimu mama angamba kimu nti weombeke tusabe bambi bandabyeko omubiri nasawo nandera awo ne nzira buto omukazi ono anjagala newe mmuwa katono katya ye mama sima talinga bawagizi babayimbirwa bahiti bamujeguna
oyo mukazi ki
bamuyita mama
hey.
Omukazi bamuyita mama
oyo mukazi ki
bamuyita mama nze yansabira ne mpangula
oyo mukazi ki
esala ya mama wange
hey.
Nze yansobera teremererwa
oyo mukazi ki
ubirwa ngamba tusabe sulachi kubanga kalina muwendo leka musabire sala zoka mukama muwangaze ai mukama nsaba unkungire chembe ichange mbano betukwana batuchawa nge mikwano jituchawa mama yeka ya talibako eksi wange my everyday sweetheart my darling my mentor mami yeka ya talibako eksi wange esanyu ya mama dagala eseko za mama chisumulzo echigambo cha mama tanda mama tabalata bamuita mama
hey.
Omukazi bamuita mama
bamuita mama
bamuita mama
hey.
Zeya sabira ne mpangula
bina bayaye byebanu
kasimu mama mti mwana wangolio tieyo eno jendi precious nzita ti mama bamuita mama
bambi anjaga
omukazi bamuita mama
atenda nge mwagala
bamuita mama
hey.
Zeya sabira ne mpangula
amuleka kujula mama teya kuleka kujula njukira omula mwono kukawo mama
miyayu wa musai muwage bamuita mama
eh
omukazi bamuita mama
yesa selisembayo
bamuita mama
eh
zeya sabira ne mpangula.